Strike on the beat.
Yo, chirango mukende kwa sembo. Kiliti ndifiti mchombo. Kwekuwa muziki sivikambo. Kwekuwa kutabuda mafumbo. Kuliba vite tutugiwa vitambo. Kwekuwa kwa defu kambo. Zatukola mauli le kumambo. Awakana abuza kuchitibo. Batuzole ya katiba chisembo. Yo, bita sevesa generali. Rapsa kwa ziwa maga sukari. Ndeja la sabamu mapita hatari. Moto, moto, kuna moto, mimi tuliva na wabiyoto. Moto, moto, kuna moto, katiku wafeto janga choto. Somo kana hiyo katikuwa lewe makero. Mejitiwa wamba demuluga zeta kikio. Sun case, agade kuna mulio. Yo, zebu na munga kumi mujalo. Barapa musonyo mui na nyamalo. Kuna moto kwa luga furo. Sakata luka boba sabaparo. Luka floka wairo. Bikula kwa yefairo. Isene moralo. Yezege mchenja. Nanya yo challenge. Ne waba swenja. Yo wajane chivinja. Si chideze ninja. Si kate munyanja. Mwe soja. Mufutani ye mufo mumija. Moto, moto, kuna moto. Imi tuliva na wabiyoto. Moto, moto, kuna moto. We will do several rap with your family. Then to shine, please tell them. Call it HD one, I'm a friend. Come off because I'm glad to buy the demo. Don't put me something that would get a demo. Baba would have got to my demo. Get a bullet, I'm on the Gasitomo. Look at Florence, I didn't have a formal. Clint, I know who I am. Spread broke, mama, what am I doing? Demo. Nobody's a fool. Moto. Moto. Kuna moto, imi tuliva na wabiyoto. Moto, moto, kuna moto, katiku wafeto janga choto. Oh, watagwa nige le mise, atuta fwani kwa nubani wa mise. Yo, ho, wabama, Bobo Clats.
Clean Clint.
Escape Records.